Yeah. Watch it for more. Let it breathe. Na describe words ka adverb, gadi mtumwa ka abri, kuficha message ka proverb, flow ni ajab, marapu wametoka kwa rib zangu ka evuliza Adam, natembe wanje ya vita ka abdali, kuji amika afwaji, mziki kwa anga ushaganga ya jayo, mizani kibona makapa, nisha makapa na pale na kila mahali, na kwa chana hangover ni kuli revala misi, ukamka kwenda waksi juma alfajiri, na rock na kiswahili ni kifaka anglo hili, amazing, hizi mapunchlines ziko kwa concentrated ka afya kwa jungle mini asidi mfalme na kapesa ni asali nataka ya alebia aleluya kuko juu ya alele artificial yangu ni all natural runa drag na style artificial skeven ya niko so articulate hat yangu na make my facial expression pay attention puppet master kwa building kila mtu wa grab gas mask juu ya inaisha watch it breathe 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 sister do wezi ni slice hata ukama na best kwa hii game wezi ni choma hata ukama na dread si ndio makocha uma bench hata ukama na oliet chini ya maji hata tadpole na fish haiwezi mindio the shhh hata kuflash haiwezi mini rui hata John Kiria miti atoshi mini mtanja hata wawesh atoshi mtani mini loya hata tobiko atoshi line zangu ziko brief hata news haiwezi mindio ukweli uliza gadi hata taliba atoshi marapa waniezi hata wakam na dress mini thugs yezi huya hata wakam na gun bling yangu wezi snatch baby wakam na gang itabidi wende kwa mganga watch it breathe 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 kuteleza si kuanguka jabime nishaamka daraja mimi navuka mto siwezi ruka nishafuata nyuku sikonde ni kila sali hustler mimi nasaka kwa hali na mali usione so kwa changu kibali nimekushinda mpinzani wewe kubali niite mentali kufoka ndo langu zali nimetoka kule na nakoenda ndo mbali MBWA mlangoni mbwa kali ndimi zetu ni gani utatoboa tuliza swali unajaribu mimi ninawatibu lyrically flow ni tamu kama zabibu watch it breathe 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 ni kama mandek na tekla kwa beat kama hekla chana mbuga kama tekla wakilisha pata hela gorilla warfare invited kwa his zone amindo master con na baki kwa throne na baki strong kwa carbon time wasted flip tested murder rhymes baki wasted na ukia kwa mafumbo niezeleta nyimbo nyimbo na baki kwa mavyombo ndo mnashikiwa fimbo na minyororo kwa shingo kama siku za mkoloni na mabeste wa Afrika ni manyimbo tupe poni Danchi, Jacqui, Puppet Master, yeah, Edwin on the beat, my best of Africa, back in business, Giningi, tulisha sema mkasikie, na kama mkusikie tunasema tena, did it before you gonna do it again, my best of Africa, Deep East, yeah, come na swing na sisi, ndo maserikali kuwa jie tuko gangari